haddii al-shabaab isan tiro intaas la-eg isan sheegteen in ciidamadii oo dileen dhinaca kiikin may khasaaree hadeeri
dhinaceena hal askari waa naga shahiday saddex kalena dhaawac fudud ayaa soo gaaray waxa intaa dhaafisan xaggeena lama soo gaarin ilaa haddana jiidii ay soo wareen ciidankeena ku sugan weliba baasi ayaa muxuu ahaa la gaala baxsaday iyagoo muxuu ahaa ku cararay gaadiid ay wateen iyo bajaaj mootooyin waxsaasa ku cararay dhinaca muxuu ahaa doygana ku cararay ilaa haddana ciidamadeena ay baxsanayaan insha allah meel kastoo ay galaanna waan ugu dira tegaynaa waxaana dhici doonta dhowaan inaan ka shaqeyn doono meel kastoo ay ku sugan yihiin deegaanada koonfur galbeed ay maamusho insha allah.
Waayahay mudane taliye, waliba markaas warar sheegahayaan in dagaalka markii uu sardhii ciidankii meela roogay militarigii weliba ciidamada booliska gaarka ee goofgudud roogay in deegaanka ha ku baheen oo weliba isku caabin hoogun iyo kulukulmeen al-shabaab, arrintaas may lukacadda ay kor
arrintaas waxba kama jiraan, waa been iyo propagando nimankaas aduga ay faafinayaan. Ciidamadaas difaacood way xagsadeen gurmadkii loo fidiyeyna waa gaaray xilligii loogu talagalay si wada jir ahna waxay u baxsadeen cadowga ilaa haddana soo deegaanadii ciidamadan ayaa gaafurigay kuna sugan difaacna waa intii horebaa ka xoogan yahay cadowgana ma filayo inuu dib dambe u hawayn doono insha allah.
Dagaalka inta badan ha kana nagadi deegaanka goofguduud ma ah dagaal hamin horaad dhii marar badan yaa al-shabaab duulaan ha ka qaada deegaanka goofguduud, marka ujeedada ku dambeyta in mar walba deegaankaas dagaal isu ku dhii mayla ka sheega kortaliya
dabcan cadowga mar walba khiyaamooyinkiisu uu wataa ujeedooyin badanna waa leeyahay, marka meeshaas keliya maaha meel kastoo iyagu ay markaas door bidaan ama ay yiraahdaan muqtaa waa tijaabin kartaan nimankaas gudahaan soomaaliya oo dhan mar kastaba isku dayaan, laakiin nasiib wanaag uma suurtagelin ujeedooyinkii iyo rabitaankooda midna uma suurtagelin ciidamada geesiyaasha ayaa sardaaxa aan ilaawi karin u dhuftay mana rajayna in dibdab usoo soo laaban doona aada.
Dagaalka dhexeeya al-shabaab iyo waliba ciidamadii maamulka koonfur galbeed iyo waliba militariga dowladda dhexe ma ciidamada ku tirsan midowga Afrika gaar ahaana ciidamada Ethiopia ayaa qayb ku hayay mise militarigii weliba han koonfur galbeed keliya ayaa dagaalka la galay al-shabaab?
Maya maya ciidamadeenna hadda waxay gaareen bilaasho soo ahaa uma baahno in soo ahaa nimankaas saaxiibada ay maanta garab istaagaan ciidamadeenna iyagaa isku filan iyagaan waxa waajibaadkooda gudday kalsoonina way isku qabaan, marka ma rajaynayo in muxuu ahaa cadow dambe oo shabaab la yidhaahdo ciidamadeenna ay damac ka geli karo, maxaa yeelay cashar iyagaan ilaawi karin baa loo dhigay, marka ma filaayo markan inay tan oo kale soo hadla su-aali doonaan difaac ciidamadeenna meel kasta ay joogaan.
waayahay taliya gabagabadii al-shabaab muddooyinkan inta dambeeyey dagaalada markaas iyo ka hayan ciidanka maamulka koonfur galbeed iyo waliba ciidamada dowladda dhexe ee qeybta militariga ee sii korortay. Markii la fiiriyey gobollada baa iyo bakool iyo shabeellaha hoose oo maamulka koonfur galbeed ee ku arimiyow deegaano badan ayaa al-shabaab inta badan weeraraha ka qaadeen. Amiin lahadhaafi waliba duqeymo iyo kujeesideena xarunta gobolka bakool ee xudurmeel deegaan hooskooyow saas oo kale shabeellaha hoose dagaalaya kuwadan oo markan dambeytay in iyo dhowaan la wareegeen gobolka baay saas oo kale goobguduudyaa dagaalaha ka qaadeen. Marka adoo ee taliyay ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed, mar haddii al-shabaab dagaaladii iyo kororiyan qorshaha ciidamada tiita ma ay
sida ma socoto nimankan shabaab waa niman hadda taagan laflacaarinimo mana ahan kuwo urursan ama meel qabsan kara maaha waxoodu waa ku dhufo ka dhaqaa marka micneheedu waa xaway waa jirna la ogaada marka ma filayo muxuu ahaa in ay wax weyn soo kordhin karaan ciidamadeennana way saameen habka iyo khiyaanooyinka iyo dabanjaabiyada ay ummadda ku hayaan marka insha allah ma filayo in muxuu ahaa guulo badan ay ka sugin doonaan arrimahoodana waa la fahmay haddana muxuu ahaa ciidamadeenna waxay qorsheynayaan inay afar afar iyo shan shanta meelaha tuulooyinka ay ku ahaa dadku ku dhibaateynayaan in kabaha lala gashado meel kasta ay galaan na lala garo dhowaana aan rajaynayno in lasoo afjari doono cadowga nabadjidka ah ee tuulooyinka iyo shacabka jidku taagan in soo ahaa xaaladoodu ay noqon doonto mid ay soo afjarmi doonto insha allah.
Taliyahaa ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed Soomaaliya jeneraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo idaacadda Warsan Warmaayo kaasahay taliya ilaa maasanta
adigaa mudan.